wali teweetaaga kuti wofe mbofune kitiibwa Yesu kuba okuba edda nedda nga ggwe woli omwana w'omunene nnya ye ndi ndiye kitaawe w'omuyambi wange ensi n'ebigirimu byammwe byonna wali teweetaaga kuttibwa naye ate wattibwa okwo kwe kwagala okutasingwa okwagala okwalema abalala emiggo gyali gyanga omusalaba omuzito effumu n'okujogebwa Yesu wanjagala bw'otyo saliwa awatalina kuyomba abakujoga beba mufate bewajja okununula mbela nze ndirekawo ndi mwana wa munene nonyachi mbela nze chiwawo ndi mwana wa mukulu nonyachi nayewa kuba no solo mutango kwangula oh 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 ikuwachi Yesu wange
ikwe yamponya
ikuwachi yamponya nze
omusajje yamponya
ikuwachi Yesu nisa omusango bw'okufa gwe wamponya nze
nze bannange
ndi mulamu ikuwachi Yesu wange kuba omusajje yamponya ikuwachi yamponya nze
lamayu kakano nze ndi mulamu
ikuwachi Yesu nisa
Zendi mulangira
Iwache Yesu wange
Zendi mulangira
Iwache yamponyanze
Ndi mulangira
Iwache yansonyisa
Ndi mulangira
Omusango kufa gwe wamponyanze
Volume 3 Ugandanmusic.com